show you fire.
You know what time it is?
Luigi got the sauce, boy.
Whoa. Excuse me. Gonna fall. Now I can. Now I bomb. Now I'm a band. Niggas on. Google danger. Mini Dawn. Papa Wamba. Gonna fall. Turunda, Nikali December, na Missy Minor, Juni Manjenga, Punguza Tempa, Eshimu Bazenga. I had a man up, we had a gang up, we stack the bands up, now Roby stand up, respect the brand, I'm on demand, you know the plan, you understand.
Missy Punk, mini ghetto fabulous nigga. Babu yao mindo grandpa usitaje refiga. Toka enzi za makaset. Kwa game mini asset. Kwa madame mini chocolate. Wembe naset. Hapa una deal na boss. We don't floss kama isa tu ni most. Boy wa ghetto lakini vako za kisosos. Kutesa kushinda ile mbogi ya wash. We be making this cash, yeah. Kabla hustle inspiration ni kishash de. Boy Matata, Boy Rasta, Boy Smarter. Signing out brand UB, Top Shatter.
Gonna form, now I camber. Now I bomb, now I bang. Nico Zone, a Google Danger. Mini Dawn, Papa Wamba. Papa Wamba, Papa Wamba. Mini Dawn, Papa Wamba.
Zini we songa na umolo. Ukijifanya haujui chemushwa bongo. Pigwa ngoto kwa kisogo. I never told you when I will be back. Cause I'm with you till I die. With all these blessings that I got.
Amen.
I can only thank God. Una mengi nimepitia jina midindo everything. I don't give an F, I give a D na ni D for discipline. Man I feel like I got this energy like I can do anything. Like I can just let up my temper, like I can just rap this quick. Kitu nafaa tu kujua sita mekali ni chuma moto sana. Na siti kuchochana Tony Montana kolabo ni gangsta sana. Papa ni wemba na master grimba. Bibi ya menuna hopa na mimba. Nimeshika tembo na roho ya simba.
They never peek on me, wanna go out to speak on me. They retire, I'm still on it, me na choma, I'm spitting heat. KK, Kalikin, Razy, KK, Kaliki, Ukweli, KK, Kenyan Kings, KK, Kofia, Kaptula, niko na mic. Dema na nisho matiti, me Sonko. Whip on ni mic, so sita bite maskio, ka Tyson. Kazi ni mic, mutanipenda forever, ka Jackson. Kwa rap game, ni compare na mic, me of the God Jodo. Boys, yangu dom, super demeko, utaka kukua. Na osha marapa, wana nipea, kazi mingi, deni minafua. Afadhali dikteta kushinda mkabila, weka kama unajua unajua. Kama ikus ukini fuck up bado utarudi tu kunishtua. Rezi form
heshima kwa wingi na get. Lazima mabinti wa bend. Amina nazidi kutrend. Fitina saliti uko dead. Rada napanda na pace. Papa na mada ikis. Na handa madanda behave. Niko ganja na jaba na gauge. Lakini matonga kwa hold. Mjinga panganga umekuf. Tige na kanga mafool. Tapika unahara kwa loo. Trouble meje jumedoze. Na handu masheti na chrome. Skando na kesi za court. Na bado na take na flow. Muda ni abuda za kana. Unda na tunga sana. Unga na skuma masaa. Tunza na funza daras. Mzuka na kupa mavas. Ruka ukoto ume crash. Zusha na kuja na gang. Suko miamusho na gang. Zanga niliacha before. Kijana ni kichwa kibovu. Lachana mambicho ni dope. Bishano na finyo kitovu. Natora na dika wasia. Chokora mapipa karia. Dandora mnatupa gasia. Wakoro na dunga kimbia.
Gonna form. Now I cam. Now I bomb. Now I bang. Niko song. Google danger. Mini Dawn. Papa Wamba. Papa Wamba. Papa Wamba. Mini Dawn. Papa Wamba. Papa Wamba. Papa Wamba. Mini Dawn. Papa Wamba.
Tingika na mabega. Kubali weni member. Wajua debe shega. Nobody does it better. Ina ma flavors. Every taste buds, na inaweza.
I'm an awesome.
Wewe ni wenga, wewe ni pep, unapitia toka zamu mpaka leo, ili na touch inakuwa go. So let me show you the way, yeah.
Show you the way.
So let me show you the way. Siyo utumwa ni peshima. I'm the man ule mchina kupu bangers. Bado ni mwaki stakinda bro mpiepa. Nikona form na makali but no chesa.
Chapa wenga viki shenzi. Round kick up a cut niki lazy. Mini buda wa mapenzi. Uliza Liz na dadake pia na Daisy. Baka Beijing I'm amazing. Kuna Wing Chun Choo na Mackenzie. Hapa ni rap 1-2 on the praising. Pick a pose G-refresh, after shower you go boss kamarashi. Put the post, missy fosi. Nika flow like I'm a talker, keep me saucy. Yeah, nasi fosi.
Yeah. Dawa ya moto, ni mevajako na niko kosto. Sijali kami na pingwa, jumini bingwa. Cheki ya rosto, kila nafasi na get na fosto. Kama ni bicha megeuka Minika breeze, puchu wa tease, fanya savana inageuka Moscow. Namba moja, of course, vile natema mistari moto. Pigezo vichwa ni kama ngoto, keep it hard, kokako koto. Magaidi, wali ni chinja, waka ni sari, solo ni die. Nika get back kama starry, nkuwa mada, wote wanaya. Kili meruka ni kama masai, nafanyi na nuka ni kama mangwai. Na vile na choma ni kama nakona, na nyonga kapinga ni chome badai. Zile mambuak ni siezi bai, kwani ni kesho. Kesi badaya ambia ma OG nilikafunga. Siko kwa matri niko kwa ndaya. Zile manote mina zidaye na kuja na mbogi yote kuziwai. Kama unacheza tunakubeba tunakuhang kwa ceiling na tie. Niko na form joku kuliko. Kini cheki toka kijiko na leta fire shinda jiko. Wezi niguza kwenye niko
Gonna form. Now a bomb.
Yeah, yeah.
Big song.
Oh, yeah.
Gonna form. Now a game. Now a bomb.
Now my man,
Nico song, I put danger, mini dawn, Papa Wayne.